imeandikwa, mwenye kuiona nafsi yake atapoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona.
Haleluya. Umenitoa kwenye shida, dhiki na mateso, vikwazo nimevishinda. Yeah, yeah. Nilikuwa kwenye kiza, kiza kinene, mwanga wako umeangaza. Leo yangu umeifanya kuwa beautiful day. Watastamani kurudi, hey. Kwa muovu shetani, sirudi tena. Uchawi now, no, no, no. Sasa bas. Magonjwa yote, no, no, no. Sasa bas. Kwa muovu shetani, sirudi tena. Ulevi na madawa ya kulevya. Sasa bas. Mana wengi tumewapoteza. Sasa bas. Hallelujah. Hey, yeah. Baba, baba, baba we.
Nina kushukuru baba we. Nina kushukuru baba we. Nina kushukuru baba we. Nina kushukuru baba we. Nina kushukuru baba we. Nina kushukuru baba we.
Nikijuliza ni wangapi wapo maututi, hawawezi kula wala hata kuongea. Nikijuliza ni wangapi wapo kwenye vumbi, wamesha lala na mimi ninatembea. Sasa mimi ni nani, naje kukwabudu, kukusifu, kukushukuru Mungu Baba. Sasa mimi ni nani, niache kila kitu nianze kukusujudu ewe Mungu Baba. Uchawi now, no, no, no.
Sasa bas.
Magonjwa yote, no, no, no.
Sasa bas.
Kwa muovu shetani, sirudi tena. Ulevi na madawa ya kulevya.
Sasa bas.
Mana wengi tumewapoteza.
Sasa bas.
Hallelujah. Hey, yeah. Baba, baba, baba we.
Nina kushukuru baba we. Nina kushukuru baba we. Nina kushukuru baba we. Nina kushukuru baba we. Shukuru baba we.
Oh, thank you, Jesus.
Shukuru baba we.
Oh, thank you, Jesus. Oh, Santa baba. Oh, Santa. Santa baba. Thank you, Jesus. Oh, oh, hallelujah. Hallelujah.